akul guri awti din gogoshisa taqaloy wana gena akuddu min garad kaga gashada awaydin awqutin nahab kaga qurbatiyo dalan gena abanayn garab kuda ashaqa akul guri awtiidin gogoshisa taqaloy wana gena akuddu min garad kaga garashada awaydin awqutin nahab kaga qurbatiyo dalan gena abanayn garab kuda gudintaada faynay gashada abar bari aw fir sangodo teda gurka iyo sharaftiisa yambiin jahayl keena inta haa gurigeena udi odaya lo saaray hadii la isku wadaageeyo boqoliyo lagay gaade gashada abar bari aw fir sangodo teda gurka iyo sharaftiisa yambiin jahayl keena inta haa gurigeena udi odaya lo saaray hadii la isku wadaageeyo boqoliyo lagay gaade ragninkaanay gabadhiisu gabadhiisu qoldaaro laka ilaalin ka ilaalin khayrkiisa garab jooga garab jooga weligii ma garaayo ma garaayo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii beritiiyo wixiiga rabbi hayna garasiyo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo gabadhiisu qoldaaro laka ilaalin ka ilaalin khayrkiisa garab jooga
garab jooga
weligii
magaarayo
hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garansiiyo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garansiiyo salama gara hanta kunta xirid ka hawsari geed miraha laga goosto xiriddi salama gooyo guriga samo adoo yaala abaar reerka lama geeyo adoon sahan ku guuraynin geediga ahayn saynin girta lama gara hanta kunta xidid ka hawsari geed midhaha laga goosto xiriddiisa lama gooyo guriga samo adoo yaala abaar reerka lama geeyo adoon sahan ku guuraynin geediga ahayn saynin gafka ruux intuu geysto garawshii yaa laga waaye halka kibir ku gaarsiiyo dumartidaha loo joogo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garansiiyo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garansiiyo gafka ruux intuu geysto garawshii yaa laga waaye halka kibir ku gaarsiiyo umartidaha loo joogo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garansiiyo hadalkiiyo go'aankii taaladiiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garansiiyo